Kutafutana unapoteza wakati, usijisumbue roho kurushana, akumi sitaki. Na naomba unitue kamizigo kubebana, inatosha basi. Usinijue kuzoeana, ushapoteza nafasi. Nia yako baada kuachana ulidhani mitasota, pole yako mimweza kondo kwanza inanganyota. Toka zako wazo la kurutiana naomba futa, mimweza konishamalizana nawe shaika nota.
Hata simu sinipigie, nyumbani usikaribie, sema labda kama na kitu chako nkurudishie. Wewe nambie kama maumivu usikie.
Basi nambo usinitafute, usinitafute, niko bize. Usinitafute benzi, usinitafute, usinitafute, nambo usinitafute. Bezi nambo usinitafute, usinitafute, niko bize. Usinitafute, 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 bezi niko bize.
Mpenzi tusifike huko, najua umekasirika, shusha jazba lako sote tuja kamilika. Nambo nisamee, penzi lindele,
usinitafute, niko bize. Usinitafute, 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 naomba usinitafute. Penzi naomba usinitafute, usinitafute, niko bize. Usinitafute, 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 penzi niko bize. Oh.